Yo, yo. Mr. K, I to the B.E.
Yes, it's a social
media. Media.
Over time.
Ikinibidi nitaconfess about this woman of my life. Licky feet kwa mic, hope atanisikiza kaa wife. I'm in love, sikatai, but something ain't right. Licky stall, panda shuka, ndiyo maisha left right. Sio kama before, it's like I'm walking for something fine. Sio pesa, ni mapenzi, na tesa la crazy. Ata happy, siendi, na mfikiria kama daily. Licky doors, na mwatch, kwa ndoto kama tele. Rocky in my shorts, kila day. Tricky easy stockings in a lead men I say. Use your mind, let me love you till the end. Ungekuwa drag ningeku 630 yani bend. Hakuna cool rest, life in a revolve. Ukisleki outer hole, tushinda ukiwatch rest. So sio mchezo, if you have one, never let go. Hard work, ita make sure I see why ball. The world mess with you, it do you wrong. I play not with your feelings, but I'm telling what I know. But to best like how we do it, I'm talking sense, I'm in tambu. Na kaza lezo, siniko mbioni, so niangu hili, tazame machoni.
Cheza, cheza, ukicheza chini buda.
Chini ya maa,
cheza, cheza, ukicheza chini buda.
Ficha wai,
cheza, cheza, ukicheza chini buda. Ukicheza clean, watapaki wamestuka. Cheza, cheza, ukicheza chini buda.
Chini ya maa,
cheza, cheza, ukicheza chini buda.
Ficha wai,
cheza, cheza, ukicheza chini buda. Ukicheza clean, watapaki wamestuka.
Uko wape, 07 nini nini. Uko wape, ni milima haikutani. Uko wape, one night hainitoshi. Uko wape, Nairobi pia moshi. Tuki meet first time, alikuwa medunga goggles. Nikidis hapa, alikuwa mesitu nyuma kwa mbongo. Misi kumani, nildani kalikuwa kapoko. Nikakula zangu fasta, kisha maje posha mdomo. Kaingia kwa floor, mimi Walter na Kaparo. Na job ika kick off, tukidansia Mike Aron. I was worried than hoping everything was just right. Cause ilikuwa first sight and I felt something funny. Nildani it wasn't serious, ilikuwa tu mtiani. Mami ameiva kidogo, nimuite honey. Nikidos alikuja hadi lojo hadharani. Siku wake up cause likuwa nimekata maji. Zali za mentali haku give up on me. Asubuhi ilifika couple thousands on me. Wishing ninge mwona mara ya mwisho. Before ni realize tuko bus stop ya mwisho.
Cheza cheza ukicheza chini buda.
Chini ya maa.
Cheza cheza ukicheza chini buda.
Ficha wai.
Cheza cheza ukicheza chini buda. Ukicheza clean watapaki wamestuka. Cheza cheza ukicheza chini buda.
Chini ya maa.
Cheza cheza ukicheza chini buda.
Ficha wai.
Cheza cheza ukicheza chini buda. Ukicheza clean watapaki wamestuka.
Cheza cheza, cheza chini,
cheza chini,
cheza cheza,
cheza chini,
cheza chini, cheza cheza,
cheza chini,
cheza chini,
cheza cheza,
cheza chini,
cheza chini,
cheza cheza,
cheza cheza,
cheza chini,
cheza chini,
cheza cheza,
cheza cheza,
cheza chini,
cheza chini,
cheza cheza,
cheza cheza,
cheza chini,
cheza chini,
cheza,
cheza,
cheza chini,
cheza chini.